kusa, tufanye makosa mze, tufanye makosa, tufanye makosa I say. What kind of posa I say. What kind of posa I could be, kesho isizid. Nisha tanga tanga kila kona now did. Naongeza speed, na menya hit. Natoboa nae yani mpaka ile siku ikibid. Ni miujiza yani wanangu sumbu za giza. Natoka bongo giza kifika tuko Ibiza. Tumesahau yale maumivu kama ya Caesar. Na jini baga dine kifika tuko Ibiza. Zangu ni Gucci, zaka ni Prada. Napenda kushi, hapeni ngara. Hapeni gushi, hapeni mara. Hapeni push, zaka ni ibada. Sifanyi makosa mze. Sifanyi makosa I say. What kind of posa I say. What kind of posa I can be, kesho isizid. Nisha tanga kila kona now did. Naongeza speed, na menya hit. Natoboa nae yani mpaka ile siku ikibid. Tulivo yani kama daycare. Everyday tuko kama pair. Hadekiwa kama babu sea. Amesema yani ya takea. Kazi ni zito kuzidi mzani. Pesa mezani. Pita vitani. Vino vya nyani. Usafu kero, okay. Pakiki pay, okay. Okay, yeah, kila day, okay. Kazi ni date, okay. Nanipa cash, okay. Kipata cash, takuonga, iruwe fresh, okay. Sifanyi makosa, I say. What kind of posa, I say. What kind of posa, I could be, kesho isizid. Nisha tanga kila kona now did. Naongeza speed, na menya hit. Natoboa nae yani mpaka ile siku ikibid.